mukwano mayiga era ngusomesa naye gwe engeri gwe gye weebitegula ombuzaabwe zosiba oyuza ondetela fitina my love for you is a banga but the bang is can't wait for you any longer hey.
Oh, yeah.